Oh yeah.
Sai ruka ruka, analinyenyekea Chumbani kwenye shuka, linanitetea Mzungu kawehuka, rimemkolea Laki makonde, laki chaga
Laki chaga
Wengine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga Mela wima wima, linatokea Kongo Sindori le Gwajima, alimwagia kondo Uno, oh, 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 oh Nina waoko wa makahaba, baba Kuna walongo wa meno saba, baba Nili mto wa hechi, baba Yani A, E, I, O
Uno, everybody say uno Asema uno, everybody say uno
hey, Uno, za migando kama hautaki
Uno,
kupinde kama unakanda chapasi
Asema uno,
basirizo mbusha hadi kwenye bati Manga de, basi kata tarakibu tibu Usijepata ajali Unola chibu chibu Nina mkondesha zali Unola reisi Alinaga mifuba Ukenda DRC Kuna faripuba ah, Popote wanalimwaga Yani kinaga ubaga Wejaribu kuchunguzaga Unondo linalegeza chaga
Uno
Lina waoko wa makahaba baba Kuna walongo wa meno saba baba Nili mto wa hechi baba Yani A, E, I, O
Uno Everybody say uno Asema uno Everybody say uno
hey, Uno Za migando kama hautaki
Uno
Kama unakanda chapasi
Sema uno
Basirizo mbusha hadi kwenye bati
Uno
Manga kisa kote barangati